sitera bantwana esikolweni bethu uma wethu sangena esikolweni wethu sikhula ngamalenkinga zayo babe sitera bantwana esikolweni bethu uma wethu sangena esikolweni wethu sikhula ngamalenkinga zayo uma sinalala sinakile bengasiza ngala bonke Okay, my little king, I must not last a day.
Sikati sisebanane